beaucoup à danser. Chilaco malaika, amazimu yomuboti, aksinga sina mulaba. You look so beautiful, like a rainbow in the sky. When they cut wind, better nani. Amaso we kawa, no muti magwa yokera. Mkwagala, mkwagala, mkwagala baby. Amaso we kawa, no muti magwa yokera. Dala yekwe, yono omutefu. Dala yekwe.
Kuno mutima gwange, birowoozo byange biri ku gwe.